Ganaba más a nadie. Una bangose.
Duka Kongo wapi na ko njo njo jangu wanu jangu eno ulire bino
ontakde wano mtude wano atiko we mchicho
kanaba masanare ya unama ngose ya kanaba masanare.
American high, someone pinga head. He tell me, baby, balete pizzo, bamo chipele. Moba kumaso, unga kasekele. Tamba kumutwe, mbili nansekele. I think I love you, you unique. See ya, that girl. Anyway, ebi dandali ya cola. Ande tantiaji ya ndebia. Weba koti, wala yeno ya joya. Omu hati weguno, kabuari peya.
Singira mafaranga wimba na wajimpite mbabamba unyeno muongo mkaranga ila utaji njuri mkurumba nila kwe msito na inja kuwa mkwano kuhunyanga kamulika rose
chiro chovo.